akakiiko akavunaanyizibwa ku byokulonda kavumiridde effujjo eritandise okulabikira mu nkungaana ezabeesimbyewo ku bwa pulezidenti nga kyaviiriddeko nti n'ebitongole by'ebyokwerinda okutandika okukozesa omukka ogubalagala nga kaamuladi naddala ku bawagizi ab'ekibiina ekya National Unity Platform. Olunaku lw'eggulo akwatidde ekibiina kya Nuupu bendera ku bwa pulezidenti bwa Uganda, Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine, bwe yabadde ng'awenja kalw'emikono dduka yabadde w'amaanyi ddala wakati wa poliisi n'abawagizi be, omuli ne poliisi okuba abawagizi bano omukka ogubalagala era embeera y'emu ye yalina ebitundu eby'ekawempe, Kyagulanyi bwe yali agenzeyo okunoonya akalulu ak'okumutuusa ku ntebe ennene ey'obwa pulezidenti bwa Uganda. Nyini ntebe wakachika akavunanyizibwa ku byokulonda omulamuzi Mugenyi Simon Byabakama ategezeza radio y'embuga Kyabasa Mujugumiza Gwanga nti akachiko k'ebyokulonda kenyamivu olw'abantu abaganye okugoberera ennambika eyaweebwa abeesimbyewo ku bwa pulezidenti wamu ne ku bifo ebirala nga kampeyini zitandika.
Atamanyika tuti njagala bannayuganda bakube toki ku bintu ebigenda bibaawo endugiriro, what is the cause, biva kuki n'ekyo tuyimuntu akiteekako essira, biva kuki singa omuntu avaayo n'agoberera ebiragiro w'amateeka ebyo byetwafulumya nga nomination tezinabeerawo, twategeeza abantu nti mwena bakandisa abanaasunsulwamu mugoberere ebiragiro oba amateeka oba biki ebitunabatulambise ebirina okugobererwa. Njagala abantu bateeka essira ku kiki ekireetereza ebintu bino ebyetugenze si wonna nno mubira bye mubitundu byonna byegwanga obyali kubakanzi si wonna bonna bonna bagenda besimbyewo. Ntuliza abantu bangi nga bawugera ku bintu ebyo kakiiko kasirise lwaki bintu byo naye teri akoonye ku kintu naye kigwa ku ki.
Omulamuzi Mugenyi Simon Byabakama agasseeko nti bagenda kuddamu okusisinkana n'ebitongole eby'ebyokwerinda sabbiiti ejja ne ba agenti ababeesimbyewo ku bwa pulezidenti okulaba engeri y'okutereezaamu kampeyini zisobole okubeereza emirembe nga bwe kyali nga zaakatandika.
Wiiki ejja tugenda kubeera n'olukungaana, omanyi twateekawo enkola nti buli mwezi tubeera n'olukungaana lwa Uganda Police kakiiko k'ebyokulonda naba agents ba candidates ne tutuula sendi era wiiki ejja ku bbalaza ku lwokubiri tugenda kubeera n'olukungaana olwo tusobole okulaga okuba tochi ku biki ebigenda omu maaso biki ebibaddewo kwegamba nzenga bwenzenga mbuulirira bannayuganda bwe tuba twagala kalulu ak'emirembe akamazima n'obwenkanya buli muntu mu kitiike atambulire mu mateeka akole kimwetaagisa ng'asingira mu mateeka.
Wabula ye akulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti era nga ye mwogezi w'ekibiina ekya National Unity Platform, Besekezi Joel Ssenyonyi ategeeza leediyo Kyabasa Mujugumiza Gwanga nti ebigendererwa bya poliisi nabo bikyabalemye okutegeera.
Bwe twatandika kampeyini zino bagenda okulaba nga mu bifo bye batasuubira Aramoja Kiruhura mwe Museveni yava wangu wagizi bungi buli wamu kati bageza kuyiya amagezi abantu bano tubasala picha speed niwe tubanga tukikoze mu bumenyi bw'amateeka kyebali mukola kaakano kujja okuyola abantu baamenya enzigi mu woteri bannaffe gye basula muyirira balala mwala bayula abantu ekawempe mwalabye bwe bakuba abantu kati bakozeseza n'embwa embwa apartheid regime mu South Africa baali balwanyisa abaddugavu ze baakozesanga kati ne wano regime ya NRM zeeri mukozesa kyekimu n'ekyabadde mukono nga buli we tuyita daki buli dakika ttaano bakuba tiyagasi bakuba abantu emigo lwomalayo emmotoka za poliisi nga zikoona boda.
Besekezi Joel Ssenyonyi agambye nti bakimanyi bulungi nti kino bakikola kuba malamaanyi wabula n'alayira nti siba kuva ku mulamwa ogw'enkyukakyuka ze balwanirira era asabye abawagizi baabwe okusigala nga bakuuma emirembe.
Twaleeyo mu kibira ne basalako mu maaso n'emabega nga baagala okuyuula abantu baffe eri ekirungi pulezidenti waffe n'ava mu mmotoka n'aga kaakati wano kamera ze zijja okukola ne batyamuko so bino byonna babikola mu bumenyi bw'amateeka bamanyi kye bakola kikyamu naye nga bo bagamba nti atukole ekisoboka abantu bano tubanafuyeemukko tukendeze ka sipiidi n'obuwagizi balina kye batamanyi nti bino bye bakola byongera kakasa ekyo kyetugamba nti bannaye babeerewo enkyukakyuka kubanga obukulembeze bwe tulina tebuwa abantu ba bulijjo kitiibwa kye tugenda kulembezaamu kubanga kye tukola kiri mu mateeka.
Wabula polisi ya Uganda wetuukiriddwa mu kumbeere eno, Ssekamwawaayo Kitumwa Lusoke ategeeza Kyabasa ensajja nti bannakibiina kino bwe baneetereza ne bava mu kusosonkereza polisi nti tewajja kubaawo okusikangana bitogi kwonna.
Balikuba abapoliisi bayisa mu ngeri etakkirizibwa n'engeri gye tokkiriziganyako bwe tulina okutambuza ebya election. So batunulire mu neeyisa yaabwe, then buli kimu kijja kutereera.
Yenyini ntebe wakachika kebio kulondo omulamuzi Mugenyi Simon Byabakama anoganyiza nti wali muntu yenna yesimbye wali nakuganibwa okutuuka mu kifo walina okusinkanira abantu be singa abanga agoberedde amateeka ng'era ekifo kyagenda mu kyekyo ekirambikiddwa mu nzikiriziganya yatuukibwako.
Kandidati bw'aba agenda mu mwanya w'ekifo kiyategeeza kusinziira ku kampeyini programu ye nga yalambikibwa ndaye bakiriziganya nti ngenda ekitundu bwekiti ng'atambulira omu mateeka. Teri kinsonga yemawaki agaanibwa okutuuka mu kifo ekyo, teri bw'aba ng'atambulira omu mateeka. Buli kyakola bw'aba ng'agondera mateeka era agoberera biki ebitwagamba birina okugobererwa mu kampeyini, teri teri muntu yenna asaana obakirizwa omugambe okutuukayo. Okitegeeza niyo wabaawo enkola yonna bw'obanga oyagala okutuukiriza ekintu ekyo naye engeri gy'okitambuzaamu nga togondera mateeka, awo obuzibu bwe buva ssebo.